Yo, tuzikiza zibomo nobu dance. Today omu chikiri tuzine dance. Dance floor, kusuna mpaka wansi. A, B, C, D. Kano kaimba KBCD. Mr. Drizzy, kusaba geta CD. Wile karisimati tuba kubye hiti. Bomu shut up, bomu shut up, yo. Let's dance, bomu shut up, JJ. Bomu shut up, bomu shut up. Tuzinanga tumenye kawanomu, bomu shut up.
Yeah, bomu shut up, eno bomu shut up. Tuzinanga tumenye ka, bomu shut up. Bomu shut up, eno bomu shut up. Tuzanyuke tudigide kuwaye, bomu shut up, yeah.
Walaye no bomu shut up. Abatelo kujizina babela shapo. Bazina naita ndenga ba designer. Kanzine bomu shut up fitina sina. Njagala balina mukukashi. Safari bali akatambi kashi. Nchimanyi mutelo kuba hashi. Na yoku billboard mwaba soka kashi. Jeje, musoka kashi. Eva nizoli wakabi mukano. Kuite general obayi wakano. Mazina gozi na skina migino. Wana jigiri sao konfune kutamino. Kubana wa ekite chila kukukadino. Bomu shut up, bomu shut up, yo. Let's dance, bomu shut up, JJ. Bomu shut up, bomu shut up. Tuzinanga tumenyeka wanomu, bomu shut up.
Yeah, bomu shut up, eno bomu shut up. Tuzinanga tumenyeka, bomu shut up. Bomu shut up, eno bomu shut up. Tusanyuke tudigide kuwaye, bomu shut up, yeah.
Eno tuzinanga tumenyeka. Atamanyiru teleleka nga femeika. Guys kuzala wakubangolibuka. Kubanange kawile kundi kuchika. Tuli mufumbiro tusika. We tuli bijula balisika. Guni mumbiri nga musai. Ask Evansi, ask Sai. They know kawile may go high. Abampalampa they go shy. Mukiriza kale mumpe chai. Bomu shut up. Bomu shut up, yo. Let's dance, bomu shut up, JJ. Bomu shut up, bomu shut up. Tuzinanga tumenyeka wanomu, bomu shut up.
Yeah, bomu shut up, eno bomu shut up. Tuzinanga tumenyeka, bomu shut up. Bomu shut up, eno bomu shut up. Tuzanyuke tudigide kuwaye, bomu shut up, yeah. Baka ambanti mwana tuva mugeto. Baba na veyo tebali na viroto. Bera bide mwana akuna kapito. Twandi soke demu kugula angato. Netwamba na netunyuma angaba cheto. Tusanyu saba lodi nga katuni. Banyu mira nebatu waeza sabuni. Engoyi tunyu mira twamba la jini. Usekise twagalo bulina waka. Kuita koka tonda goli no kusoka. Waka biriva chip game ateka. Drizzy wa ma weba let's rock.
Bomu shut up. Bomu shut up, yo. Let's dance, bomu shut up, JJ. Bomu shut up, bomu shut up. Tuzinanga tumenyeka wanomu, bomu shut up.
Yeah, bomu shut up, eno bomu shut up. Tuzinanga tumenyeka, bomu shut up. Bomu shut up, eno bomu shut up. Tusanyuke tudigide kuwaye, bomu shut up. Atiku yeah. Plus entertainment, ha ha ha.